Yo. Sikuizi binadamu na magwaya, awawili walikuwa wanapendana, kushikana, wakichinjiana, ni Mona kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wanauana juu ya mali. Sikuizi pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clutch. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste, yondo kikulacho. Tokuta beste yako ndi alikula bibi yako. Ndio mana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Bishop anaishi Karen. Wafuasi wake Kayole. Anataka sadaka mchange. Wafuasi wake juu ya mawe. Squeezy sielewi hosi. Mbono lipe parking hosi. Manze awajali jua wagonjwa. Hosi zingine zimeoza. Juzi manzi yangu aliniambia, babe nenda trip na Ivasha. Akapiga picha na Subaru. Apo nikajua nimerushwa manzi yangu. Ndio maana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Watu wengine ni mambwakni. Zime riet, okay.